iyi mwumva ni radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ikaze mu kiganiro muri Isanga muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Umwaka urashize umuhanzi w'umunyarwanda umuririmbyi w'umukristu Kizito Mihigo yitabye Imana. Hirya no hino ku isi habaye ibitaramo byo kumwibuka turwa ibitambo bya misa byo kumusabira. Mu kiganiro cy'ubushize twashubije amaso inyuma tureba Kizito Mihigo uwariwe n'uko yabayeho. Muri icyo kiganiro twifashishije ibaruwa yatangajwe bwa mbere n'ijwi rya Amerika yanditswe n'inkoramutima za Kizito ziri Kigali mu Rwanda. Uyu munsi turasubira mu Rwanda turabatangariza bwa mbere ibaruwa Kizito Mihigo yanditse mu mwaka wa 2016 ari muri gereza ya Kigali. Ibiyikubiyemo nibyo duheraho tukaganira ku murage wa Kizito Mihigo
muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika.
Nongeye kubasuhuza mbaha ikaze ku ijwi rya Amerika muri kino kiganiro ku murage wa Kizito Mihigo. Abatumire bacu ni Uwera Violette, umunyarwandakazi utuye Boston muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho akora impamyabushobozi y'ikirenga ku mategeko mpuzamahanga agenga uburenganzira bw'ikiremwamuntu, International Human Rights Law, muri kaminuza ya Massachusetts. Ikaze ku ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane kumpa ijambo no kumpa ikaze.
Undi mutumire wacu ni Ingabire Umuhoza Victoire, ni umunyapolitiki utavuga rumwe na leta, yabanye na Kizito Mihigo muri gereza ya Kigali. Ni inshuti ye. Ikaze ku ijwi rya Amerika.
Murakoze kunyakira muri iki kiganiro, ndabashuhuje.
Undi mutumire wacu ni Clarisse Kayisire Mukunde, ni umunyarwandakazi ukorera leta ya Canada akaba yiga itangazamakuru muri kaminuza y'i Quebec, n'umwe mu bagize itsinda Kizito Mihigo Spirit, abantu biyemeje kugenda nkawe bakitwara nkawe. Muri make kuba ba Kizito atuye mu mujyi wa Ottawa. Ikaze ku ijwi rya Amerika.
Urakoze Venuste, ndagushimiye kuba wantumiye muri iki kiganiro kandi suhuje nabo turi kumwe turibuze kuganira mu bisuhuze n'abanyarwanda bose bumva iki kiganiro uyu munsi n'abazacyumva ikindi gihe. Murakoze.
Undi mutumire wacu ni Jean Paul Samputu, n'umunyarwanda utuye mu mujyi wa Ottawa, n'umucikacumu wiyemeje gushyira imbere imbabazi agaharanira ubwiyunge bw'abanyarwanda kitwara nka Kizito Mihigo. Ikaze ku ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane Venuste, ndabaramukije kandi suje nabo turi kumwe, cyane cyane ubwa mbere ngiye kuvugana na Madame Victoire. Ndishimye cyane.
Madame Ingabire, nawe ni ubwa mbere ugiye kuvugana na Samputu?
Wewe ni ubwa mbere ngiye kuvugana nawe, nanjye ndishimye kuvugana nawe.
Pe.
Uwera Violette, wewe wari wigera uvugana na Samputu cyangwa se na Victoire Umuhoza?
Mwese numva ndari ubwa mbere mvuganye namwe, nanjye ndishimye. Ariko nyine mwese nagiye mvumva, nuko nashaka nyine kugira ngo njye muri in details. Ariko papa yabanje arakoranye na Samputu mu bintu by'umuco, hanyuma mama Victoire no mubyeyi kuva kera yatangira urugamba yatangiye, nawe nge nifuza kugenda nkawe, kandi mu byukuri nkamushimira intambwe yabashe kukira mu banyarwanda no mu banyarwandakazi yo gushishikariza demokrasi nuko buri munyarwanda wese yakwibona mu gihugu. Rero nanjye mu byukuri koko ndishimye. Kizito yakoze ibintu bikomeye kandi ntagabe wonyine, nizeye ko urugamba n'urugendo twatangiye tuzarusoza amahoro.
Urakoze cyane Uwera Violette. Ubwo ufite ijambo kandi kurekere turavuga Kizito Mihigo, reka tuvuge umurage we, tuvuga umuntu nyirizina uri mu bantu bavuganye nawe mu minsi ya nyuma. Ndifuza kumenya ijambo yakubwiye rya nyuma.
Ijambo rya nyuma navuganye na Kizito nibuka nuko yambwiye ko isaha yari yo yose ningira ikibazo kubera ibikomere byambayeho, ko niyo byaba ari saa cyenda z'ijoro niyo byaba ari saa kumi nimuhamagara azanyitaba kandi akabana nanjye muri icyo gihe.
ntakuvugishije menshi ariko nkakubaza ibyo bikomere waganiraga na Kizito natwe watunyuriramo yenda bikadufasha kumva Kizito wari we
ibyo bikomere ganiye na Kizito ni kubera ubwoko bwanje umutwakazi nagiye mpura n'ibikomere rero bitandukanye kuva ndi umwana niga mu mashuri ya primaire kugera ngeze muri high school kuko naje muri Amerika niga muri high school nagiye mpura n'ibintu bikomeye cyane ndetse n'umuryango wanjye uha n'ibintu bikomeye gusa ndabasemba bazi nagerageza kugira ngo ne kuza kuba nagira ikibazo cyo kuba wenda narira kubera amarangamutima ariko Kizito mu gihe cyane mu minsi ya nyuma ndetse no amaze no gusohoka ntabwo amaze gusohoka ariko twatangiye kuvugana ariko twatangiye kuvugana asohora yandirimbo ya mbere yo kuvangaho kuguhomba ya guhombye twatangiye kuvugana kuri Instagram hanyuma gahoro gahoro ariko nyuma uko iminsi yagiye ikurikiraho niko twagiye tuganira mubonamo umuntu mu by'ukuri njye nkanye ndavuga ku giti cyanjye ndivuga ku giti cya buri muntu wese mubonamo umunyarwanda nkigize mbona mu bandi uko nagiye menyana n'abanyarwanda navukiye mu Rwanda njye mwana wa mbere wavukiye mu Rwanda wo muri famiye kuko abandi bagiye bavukira muri Kenya ndetse no mu Bugande hanyuma rero kwiga mu mashuri ya primaire akabaho igihe wenda tuvuge nk'abarimo arimo barakosora ibizami bashaka kugira ngo wenda abana barebe nyine bagabanya nk'urusaku bavuga ati hagira umuntu wenda ufite nk'urwenya ajya imbere asetsa abandi umuntu akagenda umwana wa mbere akagenda ati mutwa byagenze gute mutwa byagenze gutya kuko nakuriye muri famiye ntabwo papa wanyegeza ahisha ubwoko bwacu turikuvuga ngo babaga abandi kuko ntabwo twigaga kure y'aho twari dutuye nuko kabona buri wese arandeba bakabona bakanyita ko umwana wo kwa mutwa ngira atangiye kwiga nyuma y'intambara muri iki gihe kiyobowe na FPR ibyo byose babivuga ngiye kuvuga ko ari njye babaga bavuga iyo bavuga mutwa numvaga ari njye bari kuvuga n'abandi bose akaba ari njye bareba mu by'ukuri nabaga uncomfortable nsa n'umuntu nshaka no kuba nabera nk'icyuya nkaba nacurika nk'umutwe kugira ngo nyine badakomeza kundeba twataha noneho nkavuga ati nkanga no gusubira ku ishuri ariko kubera ko papa yatubwiye ati kugira ngo ibyo byose muri ukuntu mutazabinyuramo ni uko mwakwiga hari n'igihe yadugenewe akajya akadutwara imodoka nyine kugeza ku ishuri ku gahato twese twanze akavuga wenda n'abana bagira ibibazo bakarwana tuye musabara mwite ibyo mvuga ni ibintu byambayeho ntabwo ndivuga ibitarambayeho hanyuma papa wenda yaza nko kuteba papa wacu ni umuntu uri proud akaba anakunda abakobwa be cyane afite abakobwa benshi so yaza ku ishuri kutureba just no wenda tuzaniye nk'aka biscuit y'agashokora kubera ko nyine ashaka kugira ngo atube hafi nk'umubyeyi kugira ngo arebe ko nyine twakwiga bati yewe mutwaraje n'abana batoya ati nta n'ubwo ari n'abantu bakuru babikoze
birumvikana wagize ibikomere ariko nk'uko nabivugaga mu kanya wabaye intwari urimo urakorera impamyabushobozi y'ikirenga tugaruke kuri Kizito mumaze kuganira ni irihe jambo yakubwiye wumva ryagufashije mu komora ibyo bikomere
maze kubimubwira nyine maze kumwisandura nk'umubwira uwo ndi we yaravuze ati ntabwo bishoboka ntabwo uri umutwa nta mutwa uza gutyo so binye zari yakisiyo z'abanyarwanda mwe ndi umutwa nuko arangije arambwiye ati orara ati mu by'ukuri unkoze ku mutima ati ngewe nuko nta bushobozi mfite ubundi twagasabye ubwoko bwanyu imbabazi nk'abanyarwanda bose muri rusange kuko twarabarenganyije twabasize inyuma twumva ko mutari abanyarwanda munyine mu yandi magambo muri nk'aho muri second citizens so mu by'ukuri nuko yarambwiye ati ngiye kubwanye numva twabasaba imbabazi nk'abanyarwanda.
Urakoze cyane kandi dushimishijwe no kukwakira hano ku ijwi rya Amerika byumvikane ko bityo muri kino kiganiro dufite abanyarwanda bose tukugereho nawe Victoire Umuhoza Ingabire Kizito Mihigo mwarabanye muri gereza hari akajambo kanyuma yakubwiye wa dusangiza
icyo navuga twavuganye nyuma mu minsi ya nyuma yasaga nkumva ko hari iminsi yegereje yari asigaye ahorana ubwoba nibuka iminsi mike iminsi itatu mbere y'uko bavuga ngo bamufashe ya telefoni yari ninjoro nk'uko Violette yabivuze twembi dufunguwe twahoraga kuri izo nkeke zo kuvuga ngo hari ikintu cyatubaho hari telefoni twe dufite twaganiragaho buri wese arabwiye undi nugira ikibazo isaha iriyo yose ugihita uhamagara umuntu uwo muvugane nk'umurizi cyangwa iki icyo gihe arampamagara ambwira ati ndose abantu baniga ati kandi bazaniga bambwira nta kintu uzabyo n'iminsi itatu mbere y'uko bamufata nuko afiberagoye kubivuga ariko ne nicyo kintu kibabaza buri gihe mwibutse ko donc yabyumvaga akavuga ati ngiye gupfa bazaniga byanze bikunze ukumva ko ari ikintu cy'umuhangayikishije nibwo bwa nyuma rwose twavuganye ndimo muhumuriza mubwira nti nta kibazo n'iki bizarangira nyuma nyuma numva ko bamufashe.
Jean Paul Samputu ntabwo ari mu Rwanda ariko Kizito Mihigo mwaravuganaga wowe ni irihe jambo umwibukiraho?
Ijambo rya nyuma mwibukiraho ni mu mezi make amaza misa afunguwe yarambwiraga cyo gihe twavuga ku bya reconciliation yarambwiye ati Jean Paul ati ibintu bya reconciliation ni intambara ati tubifata nk'ibintu ko ari umuhamagaro atari ko tukibagirwa ko ari intambara n'intambara tugomba kurwana. Icyo nicyo kintu cya nyuma mwibukiraho nyuma ibyabaye byarabaye ariko nta kindi iryo kintu nicyo kintu gikomeye numva twavuganye.
Clarisse Kayisire wowe si nkubaza ijambo Kizito yakubwiye ndakubaza iryo wavuze umaze kumenya ko yitabye Imana.
Ijambo rya mbere maze kumenya ko Kizito yitabye Imana kuko nta mumenye navugije induru mu nzu ko nari ndi genyine nta muntu n'umwe wari uhari navugije induru ku buryo amadirishya y'inzu yarakwa kundi akora buruwi ntoya naravuze n'ijambo navuze no ariko ndivuga cyane kandi ndi genyine iryo jambo navuze amaze gupfa.
Urakoze cyane mukanya nk'uko nabibasezeranije turabagezaho ibaruwa Kizito Mihigo yandikiye muri gereza ya Kigali ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2016 mugenzi wanjye Geoffrey Mutagomaraza kuyibasomera ariko mu gihe ataragera hano muri studio reka nongere ngusubireho wowe uwera niki Kizito umwibukiraho uhereye ku byo mwaganiriye.
Iyo mwibutse njye mwibuka mu byukuri mwibuka buri munsi kuko ndi umuntu ukunda kumva indirimbo zirambohora zituma njya mu yindi si zikanyibagiza wenda n'ibibazo wambukani. So kuva umunsi Kizito yapfuye no kugera n'ubu ngubu nta yindi ndirimbo nshobora kumva mu modoka iyo ngenda ndetse no mu rugo iwanjye. Iyo numvise Kizito nk'umuntu ubonamo ubunyarwanda nabwiwe n'abankuriye bambwiye ko ubunyarwanda ari ubumuntu. Ubumuntu butareba moko, ubumuntu butareba social status, ubumuntu bwakira umuntu uko ari mukamufasha mu rugendo rw'ubuzima.
Mukanya mbakira Clarisse Kayisire nakwakiriye nk'umwe mu bantu biyemeje kugenda nka Kizito mukitwara nka we. Kuba ba Kizito bisobanura iki?
Turi ba Kizito kubera ko Kizito abantu benshi bamumenye kuri twebwe abenshi bari muri iyo groupe bamumenye Kizito amaze gupfa abari bamuzi akiriho ni nka babiri gusa abandi bamumenye amaze gupfa noneho n'abantu bari barakurikiye abenshi bamukurikiraga kubera ko yari umukristu ariko hari n'abandi benshi bamukurikiraga kubera izindi ndirimbo ze hakaba n'abandi babuvumbuye amaze gupfa. Buriya muri yurebye nko muri Bibiliya yanjye kujya muri Bibiliya nubwo nge ntari umukristo hari ukuntu Imana yoherezaga intumwa urugiye mu gihugu cyabaga kirimo ibibazo kirimo intambara cyangwa abayisraheli baduhutse none ikabohereza intumwa. Na Kizito rero Imana yamwohereje nk'intumwa yo mu Rwanda kubera muzi bibazo twagize donc habaye genocide haba n'ubundi bwicanyi Kizito yise ngo butiswe genocide. Imana imwohereza muri icyo gihugu kibayemo ayo makuba kugira ngo azane ubutumwa bwe bw'amahoro n'ubumwe. Niyo mpamvu donc abantu bo muri KMS twarebye uko Kizito yabayeho uwari we tureba indirimbo ze dusanga afite ubutumwa bwiza twashakaga gukurikiza dushaka kubukomeza. Ahangaha navuga iyo urebye nkurikiza ibyo by'intumwa urumva hari ubutumwa hari intumwa hari n'uwatumye. Uwatumye n'Imana donc yamuhaye buriya butumwa yamutwoherereje mu Rwanda amuha ubutumwa bw'amahoro n'ubumwe Kizito yari yaritangiye Kizito abintumwa. Ora hari ukuntu takuri yarabyivugiye ngo ubutumwa buruta intumwa. Kizito ntakiriho ariko ubutumwa bwe buracyariho kandi buzagumaho. Niyo mpamvu twebwe twiyemeje donc ubwo butumwa bwe kubijyana kubureba tugakoresha ariya filozofiye y'umwe n'ubwiyunge n'amahoro akaba ari byo dushaka kugira ngo abantu bose bazabumenye donc tukaba akaba ari twebwe ubwo butumwa bw'utubujyana
bumwe mu butumwa Kizito Mihigo yasize n'ubutumwa bw'imbabazi ubwo butumwa turana busanga mu ibaruwa yasize yanditse mu mwaka wa 2016 Jean Paul Samputu urumwe mu banyarwanda bafashe ya mbere mu kubabarira mu gasanga babiciye mu gahoberana mu kababarira izo mbaraga zo kubabarira muzikurahe
icyo nabivugaho hari ubundi n'iby'Imana idusaba bo nubwo hari abatemera Imana wenda ariko nabo barabeshi baba babyumva kuko iyo ukunda abandi na ubwo uba wikunze ariko iyo ushaka kwikunda wenyine ntabwo wabaho wenyine ugomba kubaho kubera abandi n'abandi bakabaho kubera wowe ariko nk'igihugu cyacu cyagize ibibazo twagize amahano navuga ngo nta kundi byagenda utakundanye cyangwa ngo ubabarire cyangwa nawe wihane nimba waragize nabi igihugu cyacu cyagize ibibazo kugira ngo ejo hazabe heza nibyo bigomba kuba hagomba kuba imbabazi hagomba kuba koroherana hagomba kuba gukunda abandi apana kwireba iyo yavuga ngo nabandi nabantu nabyo azize kuko iki kintu kigomba tugomba kukibana nacyo mu Rwanda tugomba kukiga tugomba kandi ntibivuge mu magambo gusa mu bikorwa ukumva ko utabereho wenyine ubereyeho abandi utubashyuzima bw'undi nawe ntuba wiyoshye ugomba kubaha ikiremwa muntu kindi kuko ntuzaba mwisi wenyine
reka mfatire kuri iryo jambo ukutaba mwisi wenyine Madame Victoire Ingabire uri mu Rwanda urwo Rwanda aba batumire bavuga ururimo iyi gahunda y'ubumwe iyi gahunda y'ubwiyunge iyi gahunda y'imbabazi usanga abanyarwanda bayitabira bagamije kubaka urwanda rwa bose
iyo gahunda ntabwo iratangira bihamye nibiriya Samputu mukanya yavuze kizita mubiye ati ubwiyunge ni intambara n'urugendo rurerure kuko ni message Samputu atanga n'ubishasa ni yakizito nari nsanzwe nyikurikira n'ibyiza ndamushimiye kuko ubwo butumwa nibavuze kutabasha kumva undi kutemera koroherana donc kutumva ko tugomba kubana ni ikibazo tugifite hano mu Rwanda donc turacyafite ikibazo gikomeye ntekereza ko ari Samputu n'umusigaranye akazi gakomeye gufasha abantu kumva ko ari ngombwa kusanga undi muntu ukamusaba imbabazi niba waramuhemukiye hanyuma niba warahemutse ukamenya gusaba imbabazi n'undi akamenya gutanga imbabazi tukumva ko turi mu gihugu kimwe turi abanyarwanda njye murambwira abanyarwanda nta Rwanda ushobora kuba urimo wowe kanaka nyiranaka na se nakaba turi abanyarwanda twisanze turi abanyarwanda tugomba kuba muri urwo Rwanda dushyize hamwe uko byagenda kose kuko nuko Imana yaturemye twari yavutse dusanga turi urwo Rwanda ubwo bwiyunge rero turagomba kubugeraho kuko nicyo cyonyine kizatanga amahoro arambye n'amagembera arambye muri iki gihugu cyacu ubwiyunge kumva ko twese turi bamwe turi abanyarwanda
Violet Wera watubwiye ko wize amashuri yawe nyuma ya 94 urumwe mu bo ubutegetsi bw'u Rwanda bwita urwanda rwejo none nkawe ubonute iyo nzira y'ubwiyunge
murakoze njye mbona ubwo bwiyunge buzashoboka kuko n'ubundi twarabitangiye buryo ubwiyunge ni ikintu gikomeye ntago ari ikintu byuka mu gitondo ugereho birasaba ko wa muti Kizito yadusabye kunywa usharira kugira ngo dukire tugomba kunywa ubuterero tugomba kunywa tubwizanya ukuri bya bindi abanyarwanda bita ngo gusasa inzobe kwavuga uti usabye imbabazi muvandimwe ubivanye ku mutima atari ku munwa gusa kuko twagiye tubibona ko wenda hari amasituasiyo yagiye aba nko mu gihe cy'inkiko gacaca umuntu akavuga ati ngiye mbabare kanaka ariko wenda umubabariye ariko ndu ubabariye wenda atari yagera kuri cyagiye cyo kwakirizo mbabazi cyangwa nuzitandaka batari cyagera muri cyagiye cy'ukuri koko ba Samputu na ba Kizito bagiye bageraho cyo kuzitanga kuko uzitanze uzivanye ku mutima kundi baye mutima hahandi hasi hamwe hagukomereye hamwe mbere yuko ujya gutanga za mbabazi ubanze ugafungura umutima ukarira wenda ukaba wanaburana n'Imana kuko kujya gutanga imbabazi z'umuntu wenda wakwiciye umubyeyi wanduka ubu ngubu muri iki gihe udafite uwo wita papa cyangwa mama ntabwo ari ibintu byagakwiye koroha ngo byukute ingenda agenda ababariye icyo Kizito n'Imana muri rusange badusaba nuko twemera za emotions tukazifiringa nyine tukazigeramo mu gihe cyo kurira tukemera tukarira ariko ntiduheranwe ntiduhere muri ayo marira tukarenga ya marira tukemera kugira ngo tubabarire kuko buriya mu byukuri ngo kizita yagiye bivuga cyane mu biganiro yagiye akora bitandukanye buryo yubabariye uburimo kwivura kuko iyo utababariye ufite wa mujinya ufite kwa gushaka kwihorera mu byukuri nawe bibarimo birakumunga urwa ngo utangira ubundi urundi rugendo rushya urugendo rukwemerera kubona ko umubyeyi uri ubu ngubu wakagombye kubangana na mama wawe ukamubonamo nk'umubyeyi anuvuga ngo buri mubyeyi bose ubonye ukwereka ubu muntu ukwereka urukundo umubonamo nk'umubyeyi wawe utari kubera ubwoko bwe atari kubera haturuka atari kubera uko yambaye atari kubera ibyo aribyo byose byagutandukanya nawe so numva ariko twagera kuri ubwo bwiyonje.
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Dukomeje kuganira ku murage wa Kizito Mihigo nkuko nabibasezeranije igihe kirageze kugira ngo tubagezeho yabaruwa yanditse durashize imyaka hafi itanu ayandikira muri gereza y'umujyi wa Kigali mu Rwanda. We yandikiye ni Madame Victoire Umuhoza Ingabire muragezwaho na mugenzi wanjye Geoffrey Mutagoma.
Kigali tariki ya 11 z'ukwezi kwa kane mwaka wa 2016. Madame, nshimishijwe no kukwandikira nubwo bwose byangiraho ingaruka. Mfite kandi ishema ryo kuba mbana nawe hano. Ndinde navukiye kibeho ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa 7 mwaka wa 1981 nize amashuri i Butare ni Kigali, nize amashuri ya kaminuza i Burayi. Nagarutse mu gihugu nyuma yawe. Nashinze fondasyo KMP, nari maze kugira abanyamuryango 814. Natangiye mfite ingengo y'imari ya miliyoni 40 z'amafaranga y'u Rwanda avuye mu isanduku ya leta bitegetswe na Perezida Kagame. Nayakoresheje kugira ngo nishyireho fondasyo yari ifite icyicaro, ngura ibikoresho, mpemba n'abakozi babiri mu gihe cy'imyaka ibiri. Nta nikuta na rimwe ry'ayo mafaranga nakoresheje ku bintu byanjye bwite. Amafaranga yakoreshejwe ku ngendo 152 twakoreye mu mashuri atandukanye no gusura gereza 10 yatanzwe na USAID na World Vision. Twashinze amatsinda 102 yo guharanira amahoro muri ayo mashuri no muri za gereza. Kuki natandukanye na leta? Nakomeje kwifuza gukora nk'umusemburo wa societe civile, ariko sinigeze nifuza kuba umunyapolitiki. Ubutumwa bwanjye bw'amahoro n'ubwiyunge bwakirwaga neza kandi bukumvikana neza iyo nabutangaga nk'umukristo uharanira amahoro. Ishyaka riri ku butegetsi ryakomeje kwifuza ko nahora nditeza amashyi, ariko yewe nagumye gushaka kwigenga. Ibyo ntibyabashimishije. Iyo umuntu atunzwe n'ubutegetsi, ubutumwa bukora mu gihe cyabwo bukarangirana nabwo. Kuri yewe ubutumwa bw'imbabazi n'ubwiyunge ni ubutumwa burenza abantu, ni ubutumwa buturuka ku Mana. Kuri je imbabazi ni impano y'Imana kandi ishobora guhabwa abantu bafite gushaka kwiza. Kugira ngo nshobore gukorera mu gihugu kandi ntari mu ishyaka riri ku butegetsi, byabaye ngombwa ko mpimba indirimbo mu gihe cyo kwibuka mbona zifite uruhande zibogamiyeho kandi zituzuye, ndetse nsanga na politiki y'ubwiyunge ituzuye. Ibihangano byanjye byakoreshejwe bitishyuwe. Igihe nasabye kwishyurwa naratutswe, nterwa ubwoba n'ishyaka riri ku butegetsi. Umushinga nari mfite wo gushinga ishuri rya muzika waribwe. Mu mwaka wa 2013 amafaranga nakoreshaga yose nayahabwaga na leta. Mu mwaka wa 2014 nahimbye indirimbo ivuga ubwicanyi bwakozwe n'impande zombi isohoka ku itariki ya 5 z'ukwa gatatu mu 2014. Inzego zitandukanye zaranyikomye zirampungeta, byabaye ngombwa ko indirimbo nyihagarika nsaba n'imbabazi nk'uko bari babyifuje. Ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 2 2014 natwawe bunyago njyanwa mu ishyamba riri ahitwa Inyanza kuva saa 3 z'amanywa kugeza saa 2 z'ijoro. Banjyanye mu modoka ifite ibirahure byijimye. Icyo gihe cyose nari nicaye hagati y'abagabo babiri bari bambaye gisivili. Bigeze nijoro bamfutse mu maso, banjyana ahantu hatazwi, banshyira ku ngoyi, bansaba kubasobanurira ukuntu nkorana n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 4 2014 banyeretse abanyamakuru. Ntabwo nicuza impamvu ndi hano muri gereza. Kuba hano biraruta aho gukorana na leta yica cyangwa se mu gihugu kitubahiriza amategeko. Madame, nzi ibitekerezo byawe n'ubutwari bwawe. Nagize igihe cyo kugukurikira. Iyo ntaza gufungwa sinari guhura nawe. Ndizera ko igihe kizagera nkagira amahirwe yo kugushyigikira ngatanga umusanzu w'ubwiyunge nyabwo kandi bwuzuye. Duhuje ibitekerezo. ibitekerezo byawe nabigize ibyanjye. Komeza ubutwari muri ubu buzima butoroshye. Ufite abantu bagushyigikiye. Kizito Mihigo.
Urakoze Geoffrey Mutagoma wadusomeye ibaruwa Kizito Mihigo yandikiye Madame Victoire Muhoza Ingabire ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2016. Ibaruwa twabonye hano ku ijwi rya Amerika dukora ubushakashatsi kuri Kizito Mihigo. Madame Victoire Muhoza, kubera iki Kizito yagombye kukwandikira kandi mwari muri gereza imwe, ntabwo mwabonanaga?
Turi muri gereza bya mbere njye nabaga mu kato, ariko ntabwo nahuraga n'abafungwa. Niyo mpamvu mu ntero ya mbere avuga ati mfashe risiko yo kukwandikira, nuko byari bujijwe kumvugisha cyangwa se bamugani kuba yanyandikira. Nuvuga ko iyo baramuka babonye iyo baruwa bari kumushyira muri kasho cyangwa bakamugenera ibindi bihano. Nubwo ntabwo twahuraga, usibye ariko nanjye no muri rusange ubundi byari bujijwe, kuko abadamu bari bafite igice cyabo babamo n'abagabo bafite igice cyabo babamo. Ntabwo mwahuraga ngo muganire, kereka babaga ari nk'iminsi mikuru wenda bagahuza abantu bakicara nko muri sare, umuntu akanyaruka akajya kusuhuza uwo agomba kuvugana nawe, ariko ubundi n'ubundi no kwicara babaga batandukanye. Niyo mpamvu hatereme bakoreshaga nyine bavuga ngo nukohereza indege, bazitaga indege kuko nyine kujya mvuga mu gipangu cy'abagore ari mu gipangu cy'abagore yabaga yagurutse kugira ngo ihagere, byabaga ari za acrobasi nyinshi abantu bakoreshaga kugira ngo niba wandikiye umuntu urupapuro wamwandikiye ruzamugereho.
Ugira gutya rero ubona indege iraje, Kizito arakwandikiye, wumvise umeze ute ubonye ibaruwa y'uwo muhungu w'umusore ukwandikira akubwira ati niyemeje kukwandikira kugira ngo nganire nawe nubwo bwose byangiraho ingaruka?
Ya mbere nabanje gutungurwa kuko ubundi abafungwa benshi barantinyaga, donc ntabwo batumikwaga n'uwabaga yabishatse, ntabwo batumikwaga kuba banyisanzura ngo banyandikire. Donc natunguwe n'uko umufungwa aje akambwira ati hari ibaruwa yawe. Ndabwira ibaruwa yanjye ivuye he? Nanjye nta muntu kenshi nkuko navuze byari twaga indege, ariko kenshi baraga bandikira n'abagore bakundana bitaguhengama, yaravaga barantinyaga, ntabwo ntekereza ko ari no kunyubahuka. Ariko ndabwambwiye ngo ni Kizito uyimuhaye, nuko numvishe mu kantu Kizito se ndayifungura nsanga n'ibyo byose yanditse inyandiko ndende. Yatangiye abinyibwira kuko ntabwo nari muzi, usibye kuba wawe ndanabonaga no kuri televiziyo. Mbonambwiye ibibazo bye, inzira yaciyemo, bituma ndushaho kumwumva. Kuko Kizito afatwa muri gereza haba harimo amakuru menshi, umuntu wabaga iteka ari aho perezida aririmba indirimbo yubahiriza igihugu, afite ikiganiro kuri televiziyo y'u Rwanda, bugacya bakavuga ngo bamufashe. Doko baravugaga bati ni maneko, inkotanyi ntabwo muzizi, buriya zatuzaniye maneko. Doko ntabwo mbere bumvaga ko afunzwe. Doko ni ibiri no mu bintu byamubazaga mbere nyuma tuganira, mbwaga ati ikintu cyangwa cya mbere muri gereza ni ukugira ngo abantu bambone nka maneko, ndafunzwe nkabo, ariko ntibumve ko mfunzwe nkabo, bakumva ko ndi mu kazi. Ubwo rero ntekereza ko ari nabyo byanatumye amyibwira, ambwira n'ibyo bibazo byose yaciyemo, ariko nibyo byamfashije kumva ko nanjye ntabwo nashoboraga gusobanukirwa, cyane ko urabona yananditse yaranaburanye, kandi uburyo yaburanyemo kugera mu rukiko akavuga ngo abavoka araberukanye. Donc iyo myitwarire ye yatunguraga abantu, igatuma nyine abantu bakomeza kuvuga bati uriya muntu rwose ari mu kazi ka FPR je cyangwa je umuntu bazaba bamufunguye. Rero yanditse gutyo kugira ngo mbese nyumvishe ko ibyo bamuvuga atari byo, ko yahuye n'ibibazo n'iki. Donc byatumye numva mugiriye impuhwe nyine kubona wa mugana umwana muto yungana gutyo uguye mu bibazo bimeze gutyo, numva mugiriye impuhwe. Hanyuma ubwo nanjye ndamusubiza, usibye ku kintu cya mbere namubajije, njye nari nzi ko ari umufurere, ntabwo nenze ko ari umuntu wihaye Imana. Njye namubajije ndamubwira nti rwose ko wambwiye byose ntumbwire umuryango wa kongregasiyo ubamo bimeze bite, kuko njye nenze ko ari umufurere wihaye Imana.
Wari uzi ko yihaye Imana. Madame Victoire Ingabire, iyi baruwa Kizito yakwandikiye n'ubwo bwose wari usanzwe uyifite, ariko se wari witeguye ko uyu munsi tuyitangaza hano ku ijwi rya Amerika, ariko se uretse nanone n'ibyo ubutumwa buyikubiyemo nyamukuru kuri wowe ni ubuhe?
Icya mbere cyo uko mwayibonye nicyo kibazo, ariko ntabwo ntindaho cyane, nta kibazo ko mwayibonye, ariko biranshimishije ko n'abantu banatekereza kumva uko yatekereza gubwi, cyane kuri biriya birebana mu bintu cyantushije cyane ni kiriya ubutumwa bwe, uburyo afata ubwiyunge. Avuga ati ubwiyunge ntabwo ari ubonetse wese wapfa kubwakira, ni impano y'Imana kandi iyo mpano Imana iha buri wese ariko biterwa n'ubushake bw'umuntu nuko wabonaga ko ari uwa mukristo rwose afite ukwemera mbere nabonaga wenda ko aririmba byo kuririmba kugira ngo abe umustari ariko nyuma aho ntangiye kuganira nawe no kureba ibyo bintu bye hari ibyo yandikaga by'ubuzima busanzwe nyine ukabona ko ari umuntu nyine nkatwe twese ariko yagera mu bintu by'Imana ukabona ko afite ukwemera kumwe kurenze rwose kuba abantu bashobora umuntu usanzwe kujya mushobora kumva ukwemera kwe byabaga birenze afite amagambo meza yumvikanisha ukwemera kwe ugasanga kurarenze.
Clarisse Kayishire, wumvise ibaruwa yanditswe na Kizito Mihigo, nzi neza ko wasomye igitabo cye, hari icyo wumvise kibusanye n'imitekerereze ye?
Urabona mu bintu amubwiye hari abantu Kizito bamuzi ku ndirimbo no ku byerekeye Imana, ariko Kizito yarafite yatekerezaga n'igihugu cye akibaza akakireba mu dans l'ensemble akirebeye ukuntu gitegekwa ukuntu kimeze umubano mu Banyarwanda ibitekerezo mu gitabo cye arabyandikamo avuga ukuntu akunda ibitekerezo biturutse ahandi akunda ibitekerezo by'abantu batandukanye niyo mpamvu kuri we nka demokrasi mu gitabo cye arabyandika ni ibintu yanditseho inshuro nyinshi ku buryo hari abantu benshi babonye nibyo byanditsemo bakavuga ngo no ngo bira ntabwo ari bya Kizito kuko ntabwo bazi Kizito wemera demokarasi ntabwo bazi Kizito wemera ko abantu bavuga ibintu bitandukanye ntibazi Kizito wemera kwa kundi bavuga ngo uwo mutavuga kimwe ntabwo ari umwanzi muri iyo barwa rero ikintu mbonye ko na Kizito yarandikiye Madamu Frère Ingabire muzi ukuntu abantu bose bamufata muzi ukuntu abantu bamuvuga ariko Kizito we yari yaramubonye ukundi kurenze kubera icyo Kizito yarebaga ati u Rwanda rwemera multipartism rwemera amashyaka menshi uriya ni umunyarwandakazi ufite ibindi bitekerezo yagiza ku banyarwanda ibitekerezo bye yari yaramwumvise ukuntu yavugaga yabivuze ati ibitekerezo byawe ndabyibona mwibuke Kizito yari umuntu ufite ubutumwa bw'amahoro ufite ubutumwa bw'ubumwe bw'abanyarwanda nimbwo mu bitekerezo bya Ingabire yari yabibonye boko birimo ni ukuvuga ko hari mu magambo ya Ingabire yavuze hari ibyo Kizito yabonye ibintu yanditse rero mu gitabo cye n'ibintu yanditse muri iriya barwa ni kimwe kireka utakwemera ibyo Kizito yavuze ariko igihe ahantu mbyemerera kugira ngo kuko hari umuntu wambwira ati we ntabwo umuzi ntiwamumenye kuko yamumenye yarapfuye nuko Kizito hari nayo abarwa y'ubushize mwarayumvise yaturutse mu nshuti ze ni umuntu wemeraga ibitekerezo bitandukanye by'abantu ibyo byonyine birahagije n'ahantu wenda kugira ngo yemere ko ibyo Kizito ibyo yavugaga ari Kizito koko mwibuke ni naho mufatira ku rugero ntaramufatira ku magambo yivugiye ubwe amagambo yivugiye utavuga ngo nibyo yanditse ntabwo tubizi nk'ababishidikanya n'ahantu yatanze ikiganiro mu musanzu w'umuhanzi na niyo mugabo yari umukatolika umuheza nguni ajya kuzana uwundi muntu wemera Imana ya Kinyarwanda utemera n'Imana aravuga ati jyewe sinshaka kuvugana n'umuntu duhuje ibitekerezo ko ntacyo binyungura aho niho mbona ko donc yarafite icyo cya demokarasi ku buryo bitantangaje.
Jean Paul Samputu, iyi baruwa Kizito Mihigo yandikiye Madame Victoire Ingabire, wewe wayandika?
Yes, nayandika. Kandi ikishimishije nuko icyo navuga nta kwandika naho ndi mu gihome nka Kizito sinzi ko nabikora ibyo n'ubutwa birarenze kuko we nayandika ndaha kuko ibyo ntabyo nabikora ariko uri mu gihome urafunze wongereye icyaha nturarangiza n'icya mbere ariko uratinyutse ariko ibyo nabisobanura ni iki se ni imbaraga ni za mbaraga z'urukundo
yazivanaga he
ni impano y'Imana ntakundi wavuga ariko wenda wambaza uti kuki abandi bose batabifite kuki Imana ntiyaho umwe ngo yimunde ariko yabivuze muri iyo letre nako mumaze kubivuga yavuze ati twese turabifite ariko bisaba umuntu kuvuga ati genda byemeye kuko ndemeye hari ibintu biba bigoye ariko biterwa n'umuntu twese dufite amahitamo Imana yaraguhaye ariko niwe ugomba guhitamo Imana yarakubwiye ngo ukunde umwanzi wawe ariko si benshi babihitamo ahubwo uhisemo gukunda umwanzi cyangwa uwo bita abanzi
ahubwo icyo navuga tukibivuga nshaka kuvuga iretire noneho irahita imenya nge nasaba abantu bangakize n'abamwangaga kuko nino retire ibintu yakoze ari hariya mwihane mwicuze icyo cyaha cyo kumwanga kuko uwo ni umuntu utakwanga kuko birakuza kugora kugumya kumwanga ni kimwe nabona abwira abanga mbonye Madame Victoire hano hari abantu b'inshuti zanjye nyamubwira ni uramwanga umugira ute nk'uwo muntu yakwanga Madame Ngabimbe ngo mugira ate ariko bivuye no kuri iyi letere wamugira ute uranga muntu muri kumwe muregeranye njya mbona abantu birirwa bandi kugasanga bagumya kwanga umuntu noneho bakaba banasuzuguye imbabazi zatanzwe na Perezida wa Repubulika atanze imbabazi ku muntu wowe urazimwimye nkandi ubu rusuzugwe n'uwo zitaze mvunjishije iyo mvugo kugira ngo byumvikane abantu bumve banyarwanda dukundane ntacyo kuko uburyo iyo umwanze ni wowe uvunika iyo wanze umuntu ni wowe uvunika kuko nawe uba wiyanze kuko mu mutima wawe wahazanye urwango iyi retire itumye mvuga n'ibindi bintu wenda bitari bihari sinzi uko bijyanye ariko bimpaye ingufu uri muri prezo uri mu gihome kuko yagomba kuba yanabizira
witwa Jean Paul Samputu abakirisitu bazi Pahulo mutagatifu yanditse ibaruwa yandikira abanyakorinti bikubiyemo simbi vuga hano ariko wowe uramutse wandikira ibaruwa abanyarwanda nayahe magambo wakoresha kumeye watangiriraho wandika ibaruwa yawe
ya urakoze unjyanye mu byo nkunda ahubwo nanaribiririmba
karirimbe hano ku ijwi rya Amerika duteze imbere ubugeni n'ubuhanzi
ndaza kuko kuririmbira nyuma reka nkabanze nkabwoye utumye mpimba reka mbanze mpimbe tubanza guhimba amagambo melody kaza nababwira nti ukuriho nanjye ndiho ntabwo uriho wenyine nturi umunyarwanda wenyine ntabwo urusha abandi umunyarwanda turatubane byanze bikunze nta handi ntawe uzashyira ndiho si wowe wandemye n'urwanda si waruremye kwese twaremwe n'iyaruhanze karuremye tubane mbanira nanjye kandi dusigire umurage abejo kuko numbanira nabe urabutanze umurage naba wibyariye mubi bana na bose mu mahoro kandi kunda bose nabo witabanzi wawe iyo uribuka iyo ndirimbo wayishyizeho ubushize kunda nabo witabanzi wawe nibyo
kubabarira kunga gusana imitima gutanga amahoro ni muhamagaro wabonye byaje bite Jean Paul Samputu
rega ibyo uge byaje rukumvuye muri gacaca mu 2007 maze kubabarira gutanga imbabazi twiyunga no wampe ariko tubishutongera tumushye dukorana conference ikintu cyambere nabuzamba ni sinabyitirira ni imana yabintegetse ariko icyo tugomba kumva si icyo gusa icyo tugomba kumva nuko ari cyo gikenewe mu banyarwanda nuko ari cyo gikenewe kugira ngo ejo hazaza hazabeheza ntabwo tuzahora twangana urabona ya micu ihari yitwa ya munyangire n'ibiki twitoza iyo ubikora uburaga abana bawe umurage mu watangiye uvuga neza ngo ni umurage ni uwe murage tukuye muri kizito yadusigiye ni urwo rukundo kandi igihugu cyacu imana mbona ko imana izana ibyo bintu kuko si ibyanjye si ntabwo ari ibyacu n'ababwiriza ubutumwa bwiza nta uvuga ibye byose tuba ari iby'imana nuko twebwe ari two twagiriwe nabi nitwe twagize amateka mabi kugira ngo rero amateka yacu tuyahindure ejo hazabe heza n'abana bacu tutazabaraga urwango nuko hagomba kuba ibintu nk'ibi hakaba ubwitange hakaba ikintu kidasanzwe nk'iri turayibona ukabuta uguti uhita umenya Kizito impamvu yari Kizito nyine impamvu ni iyihe nta yindi urabona nibyo nibyo bikenewe nibyo tugomba gushyira imbere nibyo tugomba gutoza abana bacu
ndizera ko wabonye akanya ko gushyira amanota kuri ka karirimbo kagufi wadusezeranije katunyurizeho twumve
ariko nyine ubwo ntayari hari ikozwe nonaha ubwo murihanganira ni improvisation
turatubane kuko twese turi abanyarwanda turatubane
kunda na bariya wita banzi wawe burya sibo na banyarwanda sibo ahubwo na banyarwanda tura tubane tura tubane ntayandi mahitamo turatubane 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 turatubane.
Urakoze cyane Jean Paul Samputu, iyo ndirimbo yawe ni nziza rwose, uzafate akanya uyinonosore. Reka ntutubaze Uwera Violette, iyi baruwa ya Kizito wayakiriye ute wowe?
Iyo letre yamfashe yankoze ku mutima. Kwa mugani Kizito dubona mu nzozi atwiyereka, Kizito wemeye guhara ibintu byose byarashobokaga, ko cyane cyane ko yaremeye ava i Burayi kuko na Victoria yabishoboye, aba hashyushye ajya mu Rwanda kugira ngo bwa bwiyunge yashakaga mu Banyarwanda abureba icyo yakora kugira ngo abugereho. Amagani nk'uko mugenzi wanjye Samputu amaze kubivuga, aho yarishoboraga kwandika iyo letre ntagire inkurikizi, aha arahavajyaho ashobora no kubura ubuzima bwe. Ibyo bintu rero ntabwo yabikoreshejwe n'imbaraga z'inyama n'amaraso, ahubwo yabikoreshejwe n'icyari kimurimo, cyashaka kugira ngo Abanyarwanda twiyunge, Abanyarwanda tugere ikintu turenga moko, turenga ibintu bidutandukanye. Mu by'ukuri nagiye sinangaha njya mu ishuri mpahura n'abandi Banyarwanda, nzo baza kumenya icyo ndi cyo, batangira kunkorera discrimination kugera aho abana b'Abashinwa n'Abazungu baza bakambaza ati ayiwe Hutu, uri Umuhutu, uri Umwica. Kandi mu by'ukuri ntabwo Abahutu bose bishe, ntabwo Abatutsi bose bishe, ntabwo Abatwa bose batishe. Ariko Kizito yaremeye, aremera ajya mu Rwanda mu ivumbi, aremera arafungwa, arabyiyambura, aremera arafungwa, aremera yemera gushyira ubuzima bwe mu kaga kugira ngo Abanyarwanda tugire ibyo bintu tubirengeho. Dufite igihugu, ni igihugu Imana yaduhaye mu by'ukuri. Ntabwo Abatutsi baterura ngo bajyane mu kindi gihugu, Abatutsi ntuzabavana mu gihugu, Abahutu ntuzabavana mu gihugu. Ariyo twajyaga duhura n'ibibazo mu rugo, kuko n'ubwo bwose wumva iwacu turi abantu bifashije, tukaba tuhaha Abanyarwanda wenda akazi, baze badukorere muri jaride, baze batuzanire ibintu twahashya, bagenda bati tuvuye kwa Mutwe. Akabona habayeho nko muri karitsi, habayeho nk'ikibazo, mama rimwe abwira umunyarwandakazi wundi twari duturanye, arambwira ati ariko muzatwereka ikindi gihugu cyacu noneho tukigemo. Ariko mu by'ukuri ntaho igihugu kitari u Rwanda twavukiyemo. Rero Samputu yabivuze nk'uko Victoire ahora abivuga buri munsi, nk'uko Kizito yabivuze akiri mu maraso, n'ubu akaba akibivuga aho yagiye mu bundi buzima. Ntabwo tugomba kukibana mu mahoro, tugomba kukibanamo mu by'ukuri. Rero njye nicyo mutsimbira, nuko yampaye yaduhaye imbaraga, natwe rero tugomba kurenga iby'amoko. Nimba dushaka kujya nk'uko Kizito yagendaga, tugomba kubirenga tukanywa wa muti. Ndumva ari ibyo ngibyo navuga. Murakoze.
Urakoze nawe Madame Victoire Muhoza Ingabire, yumvise impuruza ya Violette Uwera, ukumva impuruza ya Clarisse Kayisire Mukunde, nte ukumva impuruza ya Jean Paul Samputu, bifuza u Rwanda rwiza, usanga bazarugeraho bate?
Nibyo, urwo Rwanda rurakenewe, Banyarwanda bose banyotewe no kubana mu mahoro. Ibintu byari mu gihugu cyacu byakomerekeje imitima y'abantu, bikaba bidusaba kugira imbaraga z'umutima kugira ngo dutere intambwe yo kwemera kubabarirana no kubana mu mahoro. Samputu njya mbona yageze kuvuga avuga ati umurage tuzasigira abana bacu n'uruhi, urambwira uti n'urubyiruko rubafite inyota. Ngikintu kugeza ubu ntarumva Abanyarwanda iki, Abanyarwanda twese buri wese mu nguni ye afite inyota, afite iyo nyota kuvuga ati nkeneye kuba mu Rwanda, ntawe unkoma mu nkokora, nisanzuye, ntawe undeba uko ndeshya, ntawe ureba isura yanjye, ntawe urebye urwo Rwanda. Ubwo Abanyarwanda amajwi amaze kuba menshi, nicyo kindemo umutima nkabona ko tuzabigeraho, nuko amajwi atangiye kuba menshi twese tuzamura amajwi tuvuga ati turakeneye kubana nk'Abanyarwanda, twumva ko turi bamwe, turi mu gihugu kimwe, turi bene Kanyarwanda. Ibyo rero kuba Abanyarwanda batangiye kuba, ndi mu kiganiro Samputu yavuze ati nshimiye guhura nanjye nshimiye guhura nawe na Violette na Clarisse, nuko kuba twese turimo tuvuga ikintu kimwe duhereye rwose kuri Kizito umurage yasize,
tukaturimo tuvuga tuti abanyarwanda abanyotwe no kubana hamwe kandi uko turi hano tukatuvuga tuti ibyo bintu birakwiriye niba ayo majwi abaye menshi kandi aturuka mu mpande z'abanyarwanda mu bice byose abanyarwanda bibonamo uko amajwi agenda abamenshi azamuka mpora mvuga iteka nta na rimwe umwijima uzaganza urumuri ntibishoboka ni ukuvuga ko ayo majwi yifuza ko abanyarwanda babana mu mahoro bashyize hamwe uko azagenda abamenshi n'urumuri rurimo rucanwa mu Rwanda umwijima ugenda ujya ku ruhande icyo nifuza ni uko umunyarwanda wese aho ari yumva ko agomba gucana urwo rumuri rwo kubana mu mahoro turi abanyarwanda nkora bivuga nta munyarwanda uzagira amahoro aruruka ubutegetsi uyu munsi aruri hindi nta uzagira amahoro igihe azumva ko adashobora kwemera mugenzi we atabona kubahuje ntabwo bizakunda kugira ngo tugire amahoro arambye nuko twemera kubana nk'abanyarwanda ayo mata rero ndasaba ko akomeza gucana kandi bituzabigeraho
Clarisse Kayisire Mukunde ntewaba ute rimwe muri ayo matara azamurikira abaharanira ubwiyunge bw'abanyarwanda
uru Rwanda no kubera itara yarwo twarabitangiye deje twabitangiriye kuri Kizito amaze gupfa abantu benshi bibona muri urwo Rwanda ndagwa nk'urugero nkurikije ukuntu ibintu bisigaye mbibona buriya mu banyarwanda dusigaye turi ibice bitatu hari igice cya mbere cyo hejuru cyarenze amoko bari basanzwe bahari ariko Kizito kuva yapfa babaye benshi noneho kubera n'ibyo byari byarabaye i Rwanda byaduciyemo kabiri noneho turatandukana icyo gice cy'abantu barenze ubwoko burundu batibona mu moko na gato bitabuze ko baguma kuba abahutu bagatuma kuba abatutsi bataguma kumeza batwa ariko babirenze burundu hakaba ikindi cyo hagati icyo ntekereza ko wenda naho hari benshi simbizi icyo cyo kiracyari mu moko ariko kisanta safe niko nabivuga mbuze ijambo mu kinyarwanda iyo ki mu bwoko bwayo ariko ntawe giteraho amahane ntawe kibwira nabi ntawe kica ariko kiyumva mu bwoko bwabo akaba ariho gihungira hakaba ikindi cyo hasi kirimo abahutu n'abatutsi abatwa mana yanjye nanjye Violette ndamusaba imbabazi mere nka Kizito kubera izo mvugo zose
nanjye ndazisabye
ziba zigenda zivuga ngo uyu aravuga nk'umutwa nanjye ndabisabye kubera ko niyo mpamvu ngo shatse kuvuga ko ibibazo by'u Rwanda byose byatewe n'icyo gice cy'abahutu n'abatutsi wagira ngo abatwa ntibaba no mu Rwanda icyo gice abo bantu bo hasi mvuze barahize nguni nibo badukesheje kubyago twagize mu Rwanda baracyariho ninabakeya ntibakeye barasekuza bafite imbaraga bari passionné banakoresha icyo gice cya kabiri niho bakura imbaraga cya kindi abantu biyumva iyo bagiye ni nacyo bavuga ngo nimwe tuvugire iki gice cya nyuma rero kirwana n'igice cya mbere niyo mpamvu mvuga ko Kizito waje n'ubutumwa bwe ni kiriya gice cya mbere kiriya gice ntabwo kizahagarara kiyemeje ko ibyabaye mu Rwanda tumaze imyaka amaraso yaramenetse ibyabaye mu Rwanda ntabwo bizongera kuba tuzabiharanira tuzabirwanira Kizito yubatse iteme iryo teme aba barriere sosombrize abantu bariho barahura
abo bantu bahura basohoka muri twa dusanduku rwirugambage yavugaga mbese ni ibitangaza by'Imana bibatera kubaka ayo mateme cyangwa se ni rwa rukundo Kizito yasizabibye
ngira ngo ntabwo ari igitangaza hari ijambo Kizito yaririmbye niyo naryo ngenderaho mpora mbivuga mumbabare kongera kubisubiramo kuko twagiriye urwango tuzaba abahamya b'urukundo abanyarwanda bose kandi nta nubwo ari twese twagiriwe ibyago nta rugo rw'umunyarwanda urebye rudafite umuntu wapfuye wazize genocide yazize intambara yazize ubundi bwicanyi mu banyarwanda hose hari umuntu wagize ikibazo ahubwo ikintu navuga ni ubu ngubu abantu bose bakora politiki amaparti yose ndadishimye ko Ingabire ari hano akora politiki ubutumwa bwa Kizito filosofia Kizito nabagira inama yo kubishyira muri programu zabo politiki kuko ubutumwa bwa Kizito filosofie nibyo bizategeka u Rwanda mu myaka iri imbere kuko Kizito yashatse u Rwanda rwunze ubumwe urwo Rwanda rwunze ubumwe ruzategeka u Rwanda n'ibitekerezo bya Kizito bizategeka u Rwanda politiki idafite ibyo bitekerezo bya Kizito ngo bishyire muri programu yayo iyo ngiyo abanyarwanda bazayijugunya kubera ko ntabwo u Rwanda tuzongera kurwana amoko yo tuzayagumamo kuko ari ayacu ariko byararangiye nta muntu uzongera kwibona kumoko kandi icyokirizo bya Kizito nibyo bizayobora u Rwanda kubera ko yashaka ku Rwanda rwunze ubumwe Rwanda rw'amahoro yaranabivuze ati ikintu kizashimisha no kubona Rwanda rwunze ubumwe
Jean Paul Samputu mukanya washushe n'usaba ijambo igihe Clarisse Mukunde nte yasabaga imbabazi Uwera Violette ntukaniganwe ijambo vuga iki kuri ku mutima
Violette n'abandi babyumvireho sabye imbabazi ku kutubaha ikiremwa muntu Imana yiremeye kitwa umutwa ibintu byabaye mu muco wacu wo kunena ndasabye imbabazi ndihanye kandi ngewe ubikubwiye indirimbo intwatwa kuko ubikubwiye namenyekanye muzika namenyekanye kubera ko natangiye kurimbira intwatwa niho namenye ndabivuga mbizi kuko mfite nabo twazanye tsinda competition internationale nafasha abatwa bari mutuzana n'ubu turakorana turabana sinzi n'umuzu w'umuntu witwa Nyabyendura muzi turaririmba na tubana hano tawa n'ubu tuvuye muri studio gukora indirimbo ivuga ngo ibyiza biri imbere dusingire biri imbere ngewe ndi umuntu nange banyitubutwa kubera ko nzi kurimba nk'abatwa ndanabikunda cyane mbivuze rero mbizi Imana idufashe n'abandi bazace bugufi babwira abatwa bati turababa dusabye imbabazi kuko niyo umuntu atubashyikiremwa muntu ni Imana ubutubashye umutware mwe mushisho y'Imana nkuko umututsere mu mushisho y'Imana nkuko umutware mwe mushisho y'Imana twese turi umwe
ndagira ngo nongye mu rya Samputu na Clarisse basabye Violette imbabazi nange nce bugufi mubwire ngo nsabye imbabazi kuko hari amagambo yavuze subiye muri ngewe nsanga narabikoraga narabivugaga kugira umuntu ngo wabutwa we umuntu yakora nayo ngo abatwa ngo babaye bate cyangwa birabyo gutera urwanya wa mugani bakubwira ngo utange igipara cyangwa iki kikajya kumutwa nuko yabivuze mita numva icyo kintu twagikoraga wenda umuntu atumva uko agira ariko abivuze n'umwe nange ndibaza n'izo wundi umuntu ari ngiye akora bibwira byagenda gute rwose Violette n'abandi bazadukurikira bo mu bwoko bw'abatwa rwose nsabye imbabazi kandi ngasaba abanyarwanda bose ko bya bipara dukunze gutera ngo mu batwa byagenze gutya byagenze gute tumenye ko abatwa ni nkatwe twese abanyarwanda n'abanyarwanda nkatwe twese tubahe icyubahiro bakwiriye nk'abanyarwanda
urakoze nawe Uwera Violette izo mbabazi zisabwe umuryango w'abatwa n'ubwoko bwabo bwose ni wowe zisabwe n'ibintu tutari twateganije muri iki kiganiro ariko se urazakiriye
murakoze kumpa ijambo nanone izo mbabazi ndazakiriye kuko Kizito buri munsi aho urakora ibintu by'ibitangaza Kizito yari mu buzima cyangwa uko nakomeje mbivuga yakoze ibitangaza yagerageje guhuza abanyarwanda atangira ikibi kuko ubu ngubu natwe turi tumeze nk'abantu bari mu murima turimo guhinga kugira ngo icyo kivi tukirangize ndarira ariko amarira ntaya ndimo ndarira ntabwo ari amarira y'agahinda ni amarira Kizito yifuza ko ndira ni amarira y'ibyishimo kuko ibyo yatangiye turimo turabikora iyi ni radio mpuzamahanga turimo kumva mama wacu nka Victoire mugenzi wanjye Clarisse Samputu papa yagiye amutubwira akatubwira ati uriya ni imfura ntabwo imfura ari ubututi ntabwo imfura ari ubututi imfura si n'ubutwa imfura ni n'ubumuntu bwemera ko wasangira na wa mutwa wa muganda abandi bandena bwemera ko wa mutwa abandi badashaka kuvugisha wuje nuka muvugisha ukamubonamo nk'umuvandimwe wawe so Kizito yarabitangiye Kizito mu byukuri ngiye yajya mbere n'ubu ngubu yambere mu byeye kuko ndibuka bazamushingura nararyamye ndasinzira mbona Kizito araje arambwira ati pain is no more ntabwo nyibabaye arangije arambwira ngo gira amahoro yandi mbari ndatabanyarwanda aho muri hose mwimbifurije amahoro umushinwa yahuye n'umushinwano muri Amerika amufata nk'umuvandimwe kandi umwe yaravuye muri Shanghai undi yaravuye muri Beijing ariko bakaba abavandimwe nanjye nicyo nifuriza abanyarwanda tuzambereka tuziveho kuko nizo zizi ibintu niyo mpamvu amuga n'umuntu yibona mu bututi mbere yo kwibona mu bunyarwanda muri kwa dukwiye kwibona mu bunyarwanda mbere yo kwibona mu bututi rero mbavandimwe banjye rwose ndababazi ndazakiriye mu izina ryanjye ndetse no mu izina ry'abazatumva bose ari abatwa ari abahutu ari abatutsi
urakoze cyane ari abatanze imbabazi ari n'abazisabye imbere y'abantu amamiliyoni bumva ijwi ry'Amerika ndabashimiye. Mbere yuko turangiza kino kiganiro ndagira ngo tugaruke ku ijambo mwagarutseho kenshi gusohoza ikivi. Hakorwa iki kugira ngo ikivi Kizito Mihigo yatangiye gisohozwe? Ndahera kuri wowe Clarisse Kayisire.
Ikivi Kizito yateruye umurage we, navuga ko Kizito yarafite umurima atera imbuto. Izo mbuto yateye ni twebwe tugomba kubagara, tugomba kuhira kugira ngo imbuto yasize ateye zikure neza, kandi turahari tuzabikora. Rwa Rwanda yifuje tuzaruharanira, kandi nkuko twabivuze hano, nishimye cyane ko hano twahuye turi amoko menshi, kandi nishimiye ko Violette ahari. U Rwanda Kizito yashatse nurunguru ruri hano, nurunguru ruvuga ibiri hano, nurunguru rusaba imbabazi. Niyo mpamvu yateruye turahari kuzageza, kandi turi benshi. Nongere mbisubiremo, igihugu cy'u Rwanda ya Kizito kizagenderaho. Nta n'amahitamo ahari afite mu gihugu cy'u Rwanda, n'ifilozofiya Kizito kizagenderaho.
Kuri wowe Uwera Violette, bizagenda gute?
Ikivi cya Kizito kizasohozwa nanjye nawe, kandi nk'uko yarimye ngo mwana wanjye uzaba intwari. Mu kazi kose dukora tube intwari, mu bihugu byose turimo ku isi tube intwari, twerekane ubumuntu Kizito yashatse ko twerekana. Ndumva ari ibyo ngibyo tugomba kuba intwari, kandi mwese mbifurije amahoro, hari abatumva ndetse n'abazatumva igihe kizakurikiraho, bose mbifurije amahoro murakoze.
Twumve noneho Madame Victoire Ingabire icyo wabitekerezaho.
Ikivi cya Kizito ko tugomba kugisoza ni uko Abanyarwanda tugomba kwemera kubana neza, kuko nta mahitamo dufite. Buri wese namusaba gufata umugambi wo kuvuga ati sinzongera kurerebura umunyarwanda mugenzi wanjye mu ndorerwamo y'ubwoko. Nibyo bizatanga amahoro arambye mu gihugu cyacu, kandi za ko twese twifuza kuba mu gihugu kirimo amahoro arambye, buri wese atuje, nta mukoma mu nkokora. Murakoze.
Jean Paul Samputu, wowe ubona ikivi cya Kizito Mihigo kizasohozwa gite?
Kizasohozwa igihe tuzumva ko igihe wanze uriya uzaba wanze u Rwanda, kuko u Rwanda si imisozi, si ni wowe nanjye. Uba uriya nk'uko nawe wifuza kuba kubaha. Kizaba igihe uzavuga uti ntabwo nzabaho ubuziraherezo, ngomba gusiga umurage mwiza. Igihe cyose uzatekereza gutyo uzaba usize umurage mwiza nk'uko Kizito abidusabye.
Urakoze nawe Jean Paul Samputu, kandi gushimiye kuba witabiriye kino kiganiro.
Urakoze cyane, Imana iguhe imigisha kuduhuza twese.
Ngushimire nawe Clarisse Kayisire, wiyemeje kwitwara nka Kizito.
Urakoze Venusti, kandi narangiza nshimira n'abandi twari turi kumwe. Intumwa yaragiye ariko ubutumwa buracyakomeza, kandi ntibuzashira. Murakoze.
Ndagushimiye nawe Violette Uwera urumutanga mbabazi.
Murakoze. Nanjye ndabashimiye bavandimwe banjye. Reka icyo kivi wa mugani, abuhira buhire, abasarura basarure, n'abatera batere, kuko tuzahora tubikora buri munsi. Murakoze cyane.
Ngushimire nawe Victoire Muhoza Ingabire, wadufashije kumva Kizito mwabanye muri gereza.
Ndagushimiye nawe Venuste, nshimiye n'abo twabanye muri iki kiganiro. Mbashimiye cyane umugambi mwiza bafite wo gutuma impano Nyagasani yatije u Rwanda niwe Kizito Mihigo tutazamwibagirwa, atazazima, kandi n'ibitekerezo bye bitazazima. Murakoze.
Aha niho turangirije ikiganiro twari twabateguriye ku murage wa Kizito Mihigo, hamwe na Geoffrey Mutaguma wafashije kugitegura, na Etienne Karekezi wagihagarariye. Mbashimiye kuba mutega amatwi Ijwi ry'Amerika buri munsi, kandi muri benshi. Mukomeze kugira amahoro y'Imana. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
twifuze tukubere